Every morning when I wake up.
Yeah, Onyx, Capital Sand, and Nelson on this one.
Give thanks to my God.
MTK Productions.
Baba, tukuomba tusaidie. Lord help binadamu kama sisi. Na kipa wakufanya na bidii wewe ni Baba.
Baba,
tukuomba tusaidie. Lord help binadamu kama sisi. Na kipa wakufanya na bidii wewe ni Bwana.
Kama tata tusonywe bia fetu bivemu. Wewe tukoze musiyo tata tetu jamu. Abaluganda banji bafude mbochamu. Mubintu bye tamanyi na dala muru na kulumu. Cheva mpise muka imba mbulire buliomu. Tuve mbia malala tubulire njiri buliwamu. Nuru na kulwari dateri aluchuzamu. So tubere bulindala tuleke kola chichamu. Nga jude skali yotu ya mvamu kusawemu. John chapter 18 kanyiri teri alikadamu. Nanti yali akulagana mafesu tabei tabachamu. Nemulembe kunondaba bantu babidamu. Why?
Baba, twakuomba tusaidie. Lord help binadamu kama sisi. Na kipa wakufanya na bidii wewe ni Baba.
Baba,
twakuomba tusaidie. Lord help binadamu kama sisi. Na kipa wakufanya na bidii wewe ni Bwana.
Yeah, mina muomba mwenyezi, mwokozi mulinzi. Katika maisha ni yeye rafiki. Amenipa raha, baraka mpenzi. Na kipi sijapewa na yeye zaidi. From back as a child was love that embraced me. Painted this picture of love all around me. Where would I be if you didn't redeem me? And now I know he's got bigger plans for me. Oh Lord, you saved me from all, you healed me. Delivered me, gave me life, now I am leaving. Oh Lord, you blessed me, God I love you. Everywhere I go, help me with.
Baba, twakuomba tusaidie. Lord help binadamu kama sisi. Na kipa wakufanya na bidii wewe ni Baba.
Baba,
twakuomba tusaidie. Lord help binadamu kama sisi. Na kipa wakufanya na bidii wewe ni Bwana.
The Lord is my shepherd and so I shall no want. I call him my savior for he's the great I am. A path to a Lord in my life, he's won me a crown. For this rock has been so hard, but my Lord never lets me down. He sent his one and only son, Jesus Christ, who died on the cross so that I may survive. I'm so grateful and humble today that I am alive. My God is awesome, my God is awesome. Kila siku natazama Mungu li mkulu. Darasani tulisoma wewe ni mkuu. Eno mukanisa tusinza, we praise you. New chapter in this picture saying thank you.
Baba, twakuomba tusaidie. Lord help binadamu kama sisi. Na kipa wakufanya na bidii wewe ni Baba.
Baba,
twakuomba tusaidie. Lord help binadamu kama sisi. Na kipa wakufanya na bidii wewe ni Bwana.
Baba,